London, London.
Boom super na mdai, nyoroka nyoro ngozi na sitai. Nyuma adieno mbio chemutai, nitenjo roge rungu ya masai. Kupede kupede kupede, hako ka super kagani yo. Mbese kanyama kakulena, chulta kahe oka gorokia.
Piano piana kagonga na kagorokia. Waroropia kuna venye wanani kuamia. Aye, wakembwe wakembwe, ah, watekwe watekwe, ah, waseswe waseswe, eh, kalembe kalembe dile, eh, fiche cha usiku karashika, nakapea mitika nashika, shika 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 maringita, napenanga mama kani mama mama sita.
Gugu gaga, sinajua ni nani baby hapa, poki namba dene ntakula hapa, nikivuta bangi look ni rapa. Lando jia shash na ngango, apa stima zikizimo sinta washa kando. Mido mpango wa kando na nadaisi stago, apa mbuzi na lando tunakuja kimpango.
Boom super na mdai, nyoroka nyoro ngozi na sitai. Nyuma adieno mbio chemutai, nitenjo roge rungu ya masai. Kupede kupede kupede, hako ka super kagani yo. Mbese kanyama kakulena, chulta kahe oka gorokia.
Flow is a banger and you know. Tukipiga show we dance pon our toe. Slow, baby girl tingiza. Napendanga sana kakikimbiza. Tupige shere tukiingiza. Kamiti kamuti kawakamba. Leo makwera na ramba tamba. Apa ni mangoku wanadaga. Tumuangilia tuwache wakiramba.
Ati nimo squeeze ukatikucha zere. Ati nimo squeeze uchomi picha zere. Aki nimo unakuaga kichwa zere. Natokianga kani kwa mambichwa zere. Zere, 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 zere. Kupede, kupede, kupede ka. Wairimo jina lakini mka. Mi bado male kwa beat mi mkali. Muka tamaji nkidance ka party. Come to na side X twende hiyo party. Luka nika unacheza kupede kale. Kupede kale.
Boom super na mdai, nyoroka nyoro ngozi na sitai. Nyuma adieno mbio chemutai, nitenjo roge rungu ya masai. Kupede kupede kupede, hako ka super kagani yo. Mbese kanyama kakulena, chulta kahe oka gorokia.
Wambo,
Wambo ako kaf.
Jerry,
Jerry ako kaf.
Magi,
Esther ako kaf.
Adiki na nyambu wote ko kaf. Town anyone, aki nimeboeka. Boredom fever, aki nagonjeka. Adi zile bush bush zote wamefieka. Salala, Samantha ndio mateka. Nakupea ipopo makoko. Katoko, konyolo, kongolo. Matoko na kongo madongo. Makongo, madongo, kasongo. Sipendi usoro mroro. Madongo, makonyo, kudongo. Sipendi usoro mroro. Madongo makonyo kudongo.
Boom super na mdai, nyoroka nyoro ngozi na sitai. Nyuma adieno mbio chemutai, nitenjo roge rungu ya masai. Kupede kupede kupede, hako ka super kagani yo. Mbese kanyama kakulena, chulta kahe oka gorokia.